kitoto. Fanya haraka uwai, ina urosto mepitiliza. Polo amigo, damu chocolate. Mungu meumba mepatia, sija yona ya kuasilia. You can count on me love, ukinitaji nipo. Omoninga na olinga, oh baby. Say my name, anytime you want me come around. Say my name, anytime you don't have to call. Say my name, any baby you want to come around. Say my name, say my name, say my name. I drop it down then pick it up. Baby make a shake it like you are shake it up. Say my margarita with a shot of tequila. Nina pull up on you. Nimetafuta sijapata jawabu, meshapima kafeli hesabu. Wanasema gachini ya jua hakuna ya jabu. Ila we, nani wewe, kama jini umenasa. Mana upepo wako umenikoroga. Na kila chocho chocho, ukipinda wanapinda. Shingo, shingo zao zavunjika. Sijui kanisha nini. Kweli mapenzi chakula cha moyo. Ametala akili, anyendesha kabasi la Islando. Aniwe, utani wawe. Mtoto umeweza, utani wawe.